na konde boy. Mola na kupa stahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia, na kukabidi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha, na kujipa tabu. Oh, wapo, losema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha, umeduna mwarabu. Ila nindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 mabu. Mabu, 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 la 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 mabu. Hawapendi kuniona na wewe, eti nimeka nimechuna wewe. Wanatamani niwe nimekwisha.
Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivuti kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana
ananiganda ganda kama pochi ananiganda.
Njomana
nampanda panda kama kochi nampanda.
Minajua walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha, na kujipa tabu. Oh, walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha, umeduna mwarabu. Ila mindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi zingoki kisiki, musijipeta.
Mabu, mabu, mabu.